uko chizi kabisa. Tena umileme. If you, you know, you know, you know. Baba ya umenishika na siwezi ficha. Sije ukago, kago, kago. Your medicine, gonjwa mi eti pie nipone. Sijiwezi tadedi bila wewe stopo. Nasiamiliki watu mi penzi lako 5G. Wengine sina baby kwangu uko mwenyewe. Na kupenda paka na ukopa lini takuchoka. Tumenda na nyota, nyota, nyota. Kila kukicha unanikosha, moyo unatakata. Penzi shata, 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 shata. Nataka twende far away. Moja tasimama, ukachini baby mama. Thamani yako kubwa sana. Wewe, wewe. Kesi yako kotini tasimama. Kama ni vita tapigana, nikuokoe baby mama. Wewe, wewe. Na kupenda paka na ukopa. Lini ntakuchoka. Tunaenda na nyota, nyota, nyota. Kila kukicha unanikosha, moyo unatakata. Benzi shata, 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 shata. Nichumchu, azarani, nikiskisi, nibusbusu. Mapenzi molo, lolo, lolo. Nikiskis, azarani, nichumchu, baby. Ya kizungu, pomotu wa shangaze. Atakata.